inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Trans World Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri ku ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana y'amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Mu isomo ryacu ry'ubushize twasomye ibyerekeye abana b'impanga babyawe na Isaka aribo Esawu na Yakobo. Esawu yasuzuguye amasezerano Imana yagiranye na sekuru we Aburahamu, maze agurisha umurage we w'umwana w'imfura awuguranisha agasorori k'ibiryo. Ariko Yakobo we aha agaciro amasezerano y'Imana. Nubwo ibyo Yakobo yakoze byari byo, ntibisobanura ko bitarimo amakosa, kuko izina Yakobo ubwaryo risobanura umuriganya. Uyu munsi rero turifuza gukomeza gusoma muri Tora, maze turebe uko Imana yahinduye Yakobo w'umuriganya ikamugira Yakobo umuntu w'Imana. Yakobo yari umuriganya cyane. Ibyanditswe ntibiduhisha amakosa y'abahanuzi, kandi bitwereka neza uko Yakobo yariganyije mukuru we inshuro ebyiri kugira ngo amwambure umurage w'umwana w'imfura. Nicyo cyatumye Esawu arakara cyane, maze agashaka kwica murumuna we. Igihe nyina wabo Rebeka yabimenyaga, yahamagaye Yakobo mu ibanga, maze amugira inama yo guhungira kwa nyirarume Labani wabaga i Harani, akazagaruka uburakari bwa mukuru we bumaze gushira. Reka rero dusome mu gitabo cy'Itangiriro gice cya 28, maze turebe uko byagenze igihe Yakobo yavaga kwa se akajya kwa nyirarume Labani. Ibyanditswe bivuga ngo Yakobo ava i Berisheba agenda yerekeje i Harani, agera ahantu araharara buracya kuko izuba ryari rirenze. Yendibuye mu mabuye yaho araryisegura aryamaho arasinzira. Ararota abona urwego rushinzwe hasi rukageza umutwe mu ijuru. Abamarayika b'Imana baruzamukiraho bakarumanukiraho, kandi Uwiteka arahagaze hejuru yarwo. Aramubwira ati, ndi Uwiteka Imana ya sogokuru Aburahamu, Imana ya Isaka. Iki gihugu uryamyeho nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe. Urubyaro rwawe ruzahwana n'umukungugu wo hasi. Uzakwira iburengerazuba n'iburasirazuba, n'ikasikazi n'ikusi. Kandi muri wowe no mu rubyaro rwawe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Dore ndi kumwe nawe, nzakurindira aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Yakobo arakanguka aravuga ati, ni ukuri Uwiteka ari ahantu nanjye nari ntabizi. Aratinya aravuga ati, erega ahantu hateye ubwoba, aha hantu nta kindi ni inzu y'Imana, aha niho rembo ry'ijuru. Yakobo azinduka kare kare, yendibuye yiseguye ararishinga ngo ribe inkingi, arisukaho amavuta ya Elayo, aho hanahita Beteli, ariko mbere uwo mudugudu witwaga Luzi. Uko niko Imana yabonekeye Yakobo mu nzozi, maze imusezeranya ibisa n'ibyo yasezeranyije sekuru Aburahamu na se Isaka. Isezerano Imana yagiranye n'abo bose nuko muri bo hagombaga guturuka ubwoko bukomeye. Nuko rero tubona ko umurage w'umwana w'imfura uwo Yakobo yibye mukuru we n'ubundi byaragiye Imana iwumuhaye. Yakobo ntiyari akwiriye kuba sekuruza w'ubwoko bushya bwagombaga guturuka mu mucunguzi w'isi. Ariko Imana ni nyembabazi kandi igira ubuntu, itanga ibyiza ku batabikwiriye. Nibiki Yakobo yabonye mu nzozi? Byanditswe bivuga ko yabonye urwego rushinzwe hasi rukageza umutwe mu ijuru, abamarayika b'Imana baruzamukiraho bakarumanukiraho. Muri izo nzozi Yakobo yabonye urwego. Urwego Yakobo yabonye ntirwari rusanzwe, rwari rurerure ruva ku isi rukagera mu ijuru kandi rukinjira mu bwiza bw'Imana. Muri izo nzozi z'urwego rurerure Imana yeretse Yakobo ko yifuza kugirana ubushuti nawe. Ikindi kandi Imana yashaka kwereka Yakobo ko umucunguzi wagombaga kuza mu isi yari kumera nk'urwo rwego rwari rushinze hagati y'ijuru n'isi, aribyo bisobanura umuhuza w'Imana n'abantu. Uyu munsi benshi batekereza ko umuntu yazamuka akagera muri paradizo yishingikirije imirimo ye myiza, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko hari urwego rumwe gusa hagati y'Imana n'abantu, kandi urwo rwego ntiruva ku bantu ahubwo ruva ku Mana. Twebwe abakomoka kuri Adamu ntitwabasha kugera mu bwiza bw'Imana kubw'imbaraga zacu. Impamvu nta yindi ni uko dufite kamere y'icyaha idashobora kunezeza Imana yera. ariko kuko Imana yuzuye imbabazi nyinshi kandi ikunda abantu bayo, yafunguye inzira y'agakiza abakomoka kuri Adamu bose bashobora gukirizwamo. Nuko rero urwego Yakobo yabonye mu nzozi ze rwashushanyaga umuhuza Imana yasezeranyije ko izohereza mu isi ngo akize abanyabyaha. Umuhuza ni nk'urwego Yakobo yabonye ruri hagati y'ijuru n'isi. Icyo ni cyo ibyanditswe bitwigisha iyo bivuze ngo kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu ariwe Yesu Kristo witangiye kuba incungu ya bose kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Aya magambo tuyasoma muri Timoteo wa mbere ibice bibiri ku murongo wa gatanu wa gatandatu no muri Yohani ibice bitatu ku murongo wa cumi na gatandatu. Ijambo ry'Imana risobanura neza iyi ngingo. Ntawujya ku Mana atanyuze kuri uwo muhuza wera woherejwe n'Imana kandi wavuye mu ijuru. Noneho reka turebe uko byagenze ubwo Yakobo yageraga kwa Nyirarume. Ijambo ry'Imana rivuga ko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Aya magambo tuyasoma mu Bagalatiya ibice bitatu ku murongo wa karindwi. Twamaze kumva uko Yakobo yariganyije mukuru we, noneho tugiye kubona uko Nyirarume wa Yakobo yamuriganyije. Nyirarume yitwaga Labani kandi yari umuriganyi. Turasoma mu gice cya makumyabiri n'icyenda maze twumve iki byanditswe bivuga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Labani aramubwira ati, ni ukuri uri amaraso yanjye n'ubura bwanjye. Abana nawe ukwezi kumwe. Labani abaza Yakobo ati, kuko uri mwene wacu nicyo gituma unkorera ku busa? Urashaka ko nzaguhemba iki? Kandi Labani yari afite abakobwa babiri, umukuru yitwaga Leya, umuto yitwaga Rasheli. Leya yari afite amaso atabengerana, ariko Rasheli yari mwiza wese no mu maso ari heza. Yakobo abenguka Rasheli, asubiza Labani ati, ndagutendera imyaka irindwi, uzanshyingire Rasheli umukobwa wawe muto. Labani aramusubiza ati, kumuguha biruta kumuha undi muntu wese, gumana nanjye. Nuko Yakobo atendera imyaka irindwi kugira ngo ahabwe Rasheli, imuhwanira n'iminsi mike kubw'urukundo amukunze. Yakobo atebutsa kuri Labani ati, shingira umugeni wanjye murongore kuko ndangije iminsi yanjye. Labani atora abakwe baho bose, arabatekera, arabagaburira. Nimugoroba azana Leya, umukobwa we aramumushyingira, aramurongora. Mu gitondo Yakobo abona ari Leya, abaza Labani ati, wangize ibiki? Rasheli si wowe natendeye? Niki gitumye undiganya utyo? Labani aramusubiza ati, iwacu ntibagenza batyo, gushyingira umuto basize umukuru. Mara iminsi irindwi y'uwo tubone kugushyingirira n'uriya iyindi myaka irindwi uzatenda. Yakobo atendera Rasheli indi myaka irindwi. Yakobo abigenza atyo, amara imyaka irindwi na Leya, Labani amushyingira Rasheli umukobwa we. Yakobo arongora na Rasheli, akundwa akaza Rasheli, anyongwa akaza Leya, atenda kuri Labani indi myaka irindwi. Ibi byerekana uko Labani yariganyije umuhungu wabo Yakobo. Ibyabaye ntibyari ibintu byiza, ariko Imana yemeye ko biba kuri Yakobo kugira ngo izahindure ubuzima bwe kuba bwiza birushijeho. Nyuma yaho Yakobo yabaye se w'abahungu cumi na babiri. Yakobo yabaye kwa Nyirarume imyaka makumyabiri. Muri iyo myaka makumyabiri mu rukundo rwayo, Imana yemeye ko Yakobo aca mu bigeragezo biruhije cyane kugira ngo imwigishe kandi itunganye kwizera kwe nk'uko izahabu itunganirizwa mu ruganda. Ariko igihe cyarageze, Imana yongera kubonekera Yakobo maze iramubwira ngo, subira mu gihugu cya basogokuruza muri bene wanyu, nanjye nzabana nawe. Aya magambo yanditse mu itangiriro igice cya mirongo itatu na rimwe ku murongo wa gatatu. Nuko Yakobo arahaguruka afata ibye byose maze aragenda kandi ajyana n'umuryango we. Bagiye berekeje mu gihugu cya Kanani, igihugu Imana yari yarasezeranyije Aburahamu, Isaka, Yakobo n'abagombaga kubakomokaho bose. Igihe Yakobo n'umuryango we bari mu nzira basubira i Kanani, Imana yongeye kubonekera Yakobo mu buryo budasanzwe maze imuhindurira izina. Umva iki byanditswe bivuga mu gice cya mirongo itatu na kabiri. Ijambo ry'Imana riravuga ngo arabajyana, abambutse uwo mugezi, yambutsa n'ibyo yari afite byose. Yakobo asigarayo wenyine, haza umugabo aramukiranya bageza mu museke. Abonye yuko atamutsinze, akora ku mutsi wo ku nyonga y'itako rye, umutsi wo ku nyonga y'itako rya Yakobo urareguka bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati, ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati, sinkure kurutamaye umugisha. Aramubaza ati, witwa nde? Aramusubiza ati, ndi Yakobo. Aramubwira ati, ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isirayeli kuko wakiranyije Imana n'abantu kanesha. Yakobo aramubwira ati, ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubaza ati, niki gitumye umbaza izina ryanjye? amuhera y'umugisha. Yakobo yita aho hantu Penueli ati ndebesheje Imana amaso sinapfa. Iyi ni inkuru ishimishije cyane kandi irimo amasomo menshi y'ingenzi. Tubona Imana ibonekera Yakobo mu ishusho y'umuntu maze bagakirana. Kuki Imana yakiranye na Yakobo? Kuko Imana yashakaga ko Yakobo amenya neza ko imbere yayo ari umunyantege nke. Imana yashakaga ko Yakobo asobanukirwa yuko imbaraga zose n'ubwenge bwose biva ku Mana yonyine. Imana yari ifitiye Yakobo imigambi myiza, ariko imigisha y'Imana iza ku bantu bemera gusa ko badashobora kunezeza Imana mu mbaraga zabo. Yakobo yari yatangiye kubona ko ari umunyantege nke imbere y'Imana. Muri iryo joro Imana yahaye Yakobo izina rishya imwita Isirayeli. Yakobo bisobanura umuriganyi, ariko Isirayeli bisobanura utegekana n'Imana. Isirayeli ryagombaga kuba izina ry'ubwoko bw'Imana bushya, ubwo Imana yasezeranije kuzavana muri Aburahamu, Isaka na Yakobo. Nk'uko ubizi, igihugu cya Isirayeli cyakomotse ku bahungu 12 ba Yakobo, kandi mu bwoko bw'Abisirayeli niho hakomotse umucunguzi w'isi. Umuntu ashobora kubaza ngo kuki Imana yatoranyije umuriganya nka Yakobo ikamugira sekuruza w'ubwoko bwagombaga guturuka mu mucunguzi w'isi. Umva uko ibyanditswe bisubiza iki kibazo cyawe. Mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere were ku murongo wa 27 kugera ku wa 29 aravuga ngo ahubwo Imana yatoranyije abaswa bo mu isi bikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranyije ibinyantege nke byo mu isi bikoze isoni bikomeye, kandi nibyoroheje byo mu isi nibihinyurwa n'ibitariho Imana yarabitoranyije guhindura ubusa ibiriho kugira ngo hatagira umuntu wirarira imbere y'Imana. Yakobo yari umuriganya, ntiyari gushobora kunezeza Imana mu mbaraga ze. Nta cyiza cyari muri we keretse ikintu kimwe gusa, ari cyo kiki? Yakobo yizeye ijambo ry'Imana. Yakobo yahaye agaciro amasezerano y'Imana. Kwakira imigisha y'Imana byari iby'agaciro cyane kuri Yakobo kumurutira ibindi byose byo mu isi. Kubw'iyo mpamvu Imana yiyereka Yakobo maze imuha umugisha. Kubw'imigambi yayo y'iteka ryose, Imana yiyemeje guhindura umutima wa Yakobo umuriganya, imugira Isirayeli umuntu w'Imana. Nshuti yanjye, wewe bimeze gute? Mbese waba warasobanukiwe ko mu mbaraga zawe udashobora kunezeza Imana nka Yakobo? Umva iki ijambo ry'Imana rivuga kuri iyi ngingo. Riravuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Abakene mu mitima yabo n'abazi ko mu mbaraga zabo badashobora kunezeza Imana. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 5 ku murongo wa 5 n'uwa 6 haravuga ngo Imana irwanya abibone naho abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye. Muvandimwe wakoze kuntega amatwi, mu isomo ryacu ry'ubutaha Imana nibishaka tuzatangira kurebera hamwe inkuru nziza y'umwe mu bahungu ba Yakobo witwaga Yosefu. Imana iguha umugisha, kandi mu gutandukana kwacu ngusigiye umurongo wo mu ijambo ry'Imana uvuga ngo igituma Uwiteka yihangana n'ukugira ngo abagirire neza, kandi igituma ashyirwa hejuru n'uko abagirira ibambe, kuko Uwiteka ari Imana ica imanza zitabera, hahirwa abamutegereza bose. Aya magambo yanditse muri Yesaya bice 30 ku murongo wa 18. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo Gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 12 12 79 018. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 12 12 79 018.